Ella, hola, hola, ala, ala, yeah, yeah, mala, ala, hola, oh, ah, incluso, touch, yeah, touch, 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 unanicheke mcheke pia, na najua unaipenda, na iangalia kama fresh basi fresh pia. Move your body like snake, shake, zungusha pia. Kwenye vumba sivuta gia, vum vum, wepisha njia, tunaingia. Wakari wakare, wapana kapepe kare, boss kama tale, simba tuende madale. Adije washanale, washana washapale, kinazunguka kinachoma moto watale. Tupo huku mezani ugari kuku, bring na miwako maradufu, swing watanusa harufu, mitungi tushakida wakisupu. Wali waka wamezima, hiki kina kirefu na kupima. Tunatamba mjini na majina, ogopa moto huu kastima, yeah.
Oh, 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 mbisho ni mwenye nyumba, eh. Oh, 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 uso pepo wafeni ni kimbunga, eh.
Chuma kimepesha kuma, ilala
King Kong,
wailala kaska maduma, ilala
chidi chidi chidi
chidi chidi.
Nipokouna, kama kawa nipokouna, nimesis na machis tunachouma. Mtoto mkari ya kitabasam, shemeji kampereke salamu. Shie, havintishi mwanaume kidume, bora gurudum nisukume. Maneno ya wezi utune, hasira zinifanyi nitune. For she's in my easy, you know we get busy. Easy man easy, no it easy, take easy. Chiki chikiza, washa simata, bado tunanga, moto rebala. Shangwe kwenye show watu hea, cheki wanaema kama mbwea. Nyama kwenye mjengo choma, we una mapengo koma.
Oh, wapangaji mbisho ni mwenye nyumba, eh. Oh, uso pepo wafini ni kibunga, eh.
Chuma kimepesha kuma, ilala
King Kong,
wailala kaska maduma, ilala
chidi chidi
chidi chidi chidi.
Kama kwa kasta da punchline koko kwenye pa, jila nipunguza kuchacha. Hawa nikuta toke uke farasi, full suit na nanuki ya malaji tunaruka na ring a bell, shika mani ya kamatani ya rapala 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 ya rapala.
Oh, wapangaji mbisho ni mwenye nyumba, eh. Oh, oh, uso pepo wafeni ni kimbunga, eh.
Chuma kimepesha kuma, ilala
King Kong,
wailala kaska maduma, ilala
chidi chidi chidi
wailala.
Lights out.